kilo nikuone ulivyopendeza, najisikia raha. Cheza kilo nikuone ulivyopendeza, najisikia raha. Masari, najua watasema kuwa misi kufai. Nipe mapenzi kwa vitendo, usinipe mapenzi kwa maneno. Yanasemwa mengi yanaumiza. Penzi letu lipimiki hata kwa mzani, baby. Tena ujue thamani yake si kama fedha. Moyo wangu si chuma, ukigusa kweli unauma. Ndo maana cheza kilo nikuone ulivyopendeza, najisikia raha. Cheza kilo nikuone ulivyopendeza, najisikia raha. Wacha tuchore, sisi hatuna habari. Sale, kisale, sale, tumependeza wawili. Yani kisale, wacha tuchore, sisi hatuna habari. Sale, 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 hey. Sale, hey. Sale, 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 sale.
Music.